Fortin.
Siwezi hola sipigi mamodheri ai napaki dola sikulimi githeri sai ukitaka bondo sipigagi punyeti na ukimanya poa ni uduni ushenzi ai ni kama form ni kama body body man huku singong koma odi odi man nasaka blood tuku rodi rodi then na dai kuposti riposti dipot again milioni kusuka nywele kwani plot wali die wanaimba genge hii ni coat wanalamboga na mende hii ni gold chapalaga lege genge mikarol mare mare shika mare dare dare pare sare sare nime mare hini moto nare nilisha post nilisha kafunga funga man kashai dos nilisha kafuga fuga dem weleta tot weleta yo yo dem napenda both wana mahaga agasem nijendi weekendi kumedi sipendi weekendi simedi pewa mali no nyongi nyomi sipigi pigi metoka mbali shika finje ni ya piki piki sura ya nini bora mbuzi ya ifiki fiki ni wa blit ni wa tish ni tebabu viki
mutakula mbok 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 ngiri minyaunya upaka yako fit sana nishaka mau mau wacha wadalir chada waragi wao wao wakawacha inje mbongindo hao wao wakawasafishaga leto tot kanyo wenka hot kanyo kanka smile kako kanka hot kamo kanka kupeko something so special then kakutembo take a tembo ache lale basi zaka nyare tatita fadhali twadi iparare yani paka mare ndani ikanyage ndani wenka mbea yani wechorea menmezeano na dani memezea eh ukamwendeano na dani memezewa eh daka 30 man niko shoti ya kwanza beza amsha amsha mboko itandike we tuaka shati tuata sute pelka ndani pelka zushe kam kichoge chapa iruke then kilambe kapenduke kakilia ben wende baba jen ken kachape then kararukenge monto tiga we I can stand the cane unaniwa we baba yao ted